njengoba ngicebisa nje kanje angibonzi khona kuzomvimba kulo nyaka nalo zayo bomele bazi yeah Reporting live from Isicelo Sobukhosi Ikhoni yakhe esandleni isigazi intuthu mayiqondi Isikhubu siloko shilo sithuntuthi silonde singapholi Umpopho niwuxhume kahle ngifuna kuzona sehoji Ngishaya ivesi elidiliza abakhokhi The only most high I'm smoking It's no lie they know me And slowly you find me where the dope be I'm cocky No problem stompy No problem let's go hard The microphone's the only Loyal homie Cause now I'm choking I've gone past being low-key Oh yeah, the flow king With no crown, they told me Don't try, approach me You gon' die Without a doubt By this time, I thought I'd be retired I thought I'd be fine With a wife and house A bigger empire But I am in cyphers Me starting rhymes And getting inspired I'll never expire Cause the fire is burning inside me So many titles So many rivals So I'm entitled To divide the mind As an idol And pay me as an idol My marvelous touch As an artist Is nothing you cannot do But what I do Is bound to be above What you could try to Ngashayisa ke libhaya ngisadlala nolova we Kuyose kubeyinini ngiphinde lento eyodwa esh Anganileso silonda nosikufa sesasithomba Ngoba ivarimu uyibiye ngothango kuba nzima ukuyijomba Ey, I can't always be the wiser one Ngiyaflopa nami but masingabhekisana ngeke ngilazi nami iphutha lami Anganikujabula umthakathi masiloku sikwebhana Sengaphenduka uma ngethe nje ngifuna abafake baswane Bese nginamukele la koziri-zoro Kubakhwifi bemisha abakhandaya kuze gidiyoni Ijoni impela mangiqhamuka bathi angikhili thothi Ngicashe ngaphansi kwey'geti zonina kwamabhithi Sikhule ngokuthithi ikhodi ubumnandi sifihle ehontshi Sitikiti isilobhu sifike intshiza noma ngethini izoni Phela besiphila isitoti abanayikhwele kusho umdlozi Ngibaphendule bonke akusena why like le city golf Siphila ngokwini icoca amabhande siwakhipha ikhondo Then we clean the pots whenever we done go keep ikhokho Cause la maninja nokuzenza bo Michael Didi Kofu Kanti silale mini siteshe ebusuku kwempilo yayikhova Siphila ngomshovo la siyangena kudaleka isibhikongo Kukhala amacilongo kumitente kudiwa ibili imboto Ilife uginqa ikhondo Pause I'm outing it for some shy take it boom pack a twerking like when the witch is caught Akuseke ukuphindela kancane akesiphindele ensimini Noma bezongibheka kabi njengabanye abaningi Ngapha kumele ngivike imbuze ngithole estradini Uyikhipha njani enye i-albhamu umzule ngakakhiphi Why you document u-DJ ekubele ngabhimbi Why you keep it ngakakhiphi as if ngayasikhiphi Konke sekulele kumdala isikhathi singakafiki Okunye ngaphezu kokuqonda nokuhlakanipha ngakithi Why you sagxile kwi-rap ubona kahle asikhiphi ulandela abashana engakushaya ipiyano no-beasty Kusasenzima ukwenza loko bro the game needs me Ngihleli kwisihlalo sobukhosi yena ain't living But akufuni ukuloku ngivunye ikhukhu lingena nyuka Ngijabulele ukubizwa nge-OG njalo uma ngithushuka Ngapha intwana shaya isaka ngenkundla esayivula Sibadlele nomona but i-flop ithi singafuni ukukhula Ngasekhaya i-rap ibiwa I was there lifted I let niggas shine on my shine and I don't regret it But KZN lockdown ngama-cypher series Abakhandi isihlalo sobukhosi laba silethe kimi Beluli carefree I was there taking care of you Was keeping me alive la magama nje ka thank you Mangicambalala kulo mhlaba senokubonga ke statue Cause vele kumele ucambalale then they celebrate you Yeah These are things that I shouldn't be saying These are things that should be said for me But the niggas don't say it I'm a legend and it goes without saying Phelu mashi nomkhumbane wona ship Bheka manje they saving Mangisekhaya ithama ngeke ngabuzi Uphuma nini emafletini uthenga nini kanti umuzi Well, after so many years ngizama ngadungi Umdala useze wambusisa ngizobona nje soon yeah Upro kid nojaba baseko sesithembe wena The rap shaka zulu cebisa sesithembe wena Lezi cathulo ey'nkulu impela kepha zokunela Ithi ngimane ngisifake manje vele zomfanela Igcike nzima kwi-hip hop emzansi njengamanje Inkabi yami uzuyihloniphe muyithwasa ngaphandle Uzungayeki ukusebenza kanzima yena usikhandle Uthando olunye thili godi kube mguna phakade Ngiphinde ngiphakamise likamfowethu ugajeni Uphapa sigqoma ipiyano ne-rap akayeki Ngiphinde ngilande umaphahla ngesithupha umaguluva Ngithemba ukuthi lonyaka sophatha ngesitrati safaduka Eish, konke kuyawudlula ngesibambe le memo Sikhande amacebo ukusiphilisa ngesibambe lo mcebo Don't sound Like a Peter X who doesn't wanna let go Isound kanjani Pika X my papa's a ghetto Ngifile ngathi bengimcindezele sangcike kimi Ngifile ngathi flop ibikimi but ngapha ngijabulile Ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umaster uzorilisa Ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umzulu uzorilisa Baningi abantu esibathinta inhliziyo ngaleli peni Baningi abantu esibanika impilo sibakhiphe ekufeni Kwabanye kwajika izinto bakhona ukondla imdeni Njalo masikhiphe icwecwe limnandi ngeke bangathengi Ngifuna lo ngonyaka ube isampulo sempilo noshintsho. Ngifuna umfowethu omncane aduduke inqola zasika iphiko. UNkulunkulu abazali bami abandisele impilo, nodadewethu abashana ingane nomkami kule mpilo. Ngishingishane somoya insizwe engajikelani, ungibuze nanda kwamashe emlazi siyazi singaphikelani. Ukhuluma nokwenza kufani ma usezinge lami, izintsha ngeke uyithembe la kumele usigade mashingelani. Sengizorelease i-album ngizoyiplaza ngithi ngapha ngilokhu ngithuthukisa ikhono langakithi. Bahlala bengibongela njalo uma bengibona estradini, nikezeni isihlalo sobukhosi sama ngithi 2.